It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique. Seko anidongo ade Kennedy farafina folie. Ani mumi nyoko soro keneka atinge ana banmake mujibu damini. Ne jamukanye au bela jideka jija jamukanye akana fuako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina folie l'Amérique la ou anga folie boye ni watini na farafina folie kene asibira. Farafina folie ale kene muye voile d'Amérique. Seko anidongo kene. Mumeke Arabadon, Sigibeke Jemukanga, Sibri, Kari, Tene, Wati Kilena, Nikoye, Negenya Kilenga Tabla, Negenya Fla Watila, B. Anga Felibawi, Nikene Konala, Ambekuma, Sikuani, Donkoka, B. Amena Kuma, Foli Mulik, Foli Dumandika, Rula Amazon Ambulusam, Bosino Fe, Amena Fratina Yala, and Dunia, Foli Rochama, Ulu Konala, Anga Foli, Anita Ni, Bawi, Amano Soro Fenfela. Ola sisan sa ambe soro ni wakati na direct la Facebook ha VOA Bambara. Ambe soro fene nibe gao uye 106.1 FM. Tombouctou ambe soro ni wakati ni na 90.3 FM. Ani ambe soro anye reka siti fene ka uye www.voabambara.com. Ola sa ambalma o awre ya fami aniko frafina foli uye foli duma ya wakati duma ke. Ama anjo folo ka foli bla anga fans club mo uye. Ni alinye mo uye Musa Alpha Traoré ni ale sigiro benengu sinuma ama foli be Musa ye. Ola si zansa ni mwati ni na ambeteme ni foli duma ye. Abib kwete ale ka foli sen ya ufumu mwako. Takamba! Let's go guys!
Kano Matikala Songe Botinwoye Da Kanan Sar Bortin Wedio Da Arma Bortin Woye Ture Dio Maiga Dio Da Babi Dio
Sika foko kuma wore tena chala kusebe bi amina foli duma chama ni dauma ga osenfe ame foli anita nuni la seyin watin na badra alu jarima ale sigiro benendo zon indisirelma bwakar kone anga foli ba alifune ale kuna fundi lae kabobu mako ni watin na ame temeni foli duma ya sisa ama anteke di joma uye bako danyo ale ka foli sen abufamu mako salimu let's go
ne kwani nye ni kune sarata lakini kini kwe naloma dolo saraga bodolo manyine salimu
Kamuru kono, ini kali meleka.
Foli abesena ni wati na ante sene ante nina ala mi boga walma fleli boga anga foli boyi wala ambe siku samake fo alebe bana koroni abas maiga anga foli bale fenei o kofe amejon fo mumu le sultan de sira korombe gitana anga foli bale balam sakita umar isaka anga foli bale fene ambe gani ambale fene fo alibi ambe temeni foli duma ni wati na amantege di doma oye fatmata jawara alika foli sen abe fomma Terini, let's go guys!
Jana Ale Mazo fiya chinendo jie kuna bi ku coronavirus kera sababu ye ka chew ni muso ma million fla unu be fura keli buluma ka sabu ke ni bana yin mbalma ke mbalma muso wala sa ikase ki yara tanga bana ima ni kama wera tanga fiki janto wali aula no do se ka ketike koli ye kle kono chien saba ka se chien nanima naubi soko soko wali ma naubi tsu aya ujija aka unonkon kuru aka ke sababu ye ka ni wera ukisi jama jere yoro fan ofa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro kafara misiri kona na unisuku kona ire kanke bana imbise ka soro yoro mina aya ujanto dokotoro ukakumakana ne imbise ka e kisi kane kisi ana jeka mawere kisi coronavirus bana kisema
Mbalba o frafina foli abesena alibi alibi amenyona otekele banka surtout une folie duma obesena obe baroja urila ni watini na asiranga section it paradimani uye domi mjara mowi ni anyulu fanyonka kaseka baro ani nisoja ku kenya wafe ugu mkona la terimso embeke na emission la meni watini na ama foli ani tamni abie tisa amina keneda leni adama alika foli se adama yalomba ku mon patron let's go guys
Ati Malula, numéro 1 du rap malien.
Adama Yalumba.
Morgan Musique Freezer.
Patron Kanyinde, nega patron Kanyinde. Patron Kanyinde, nega patron Kanyinde. Aye moto kura sa, moto kura kura. Aye moto koro dinema. Aye mobile kura sa, mobile kura. Aye mobile koro dinema. Madaina mbeka makono ama mwele kolo mbeki makono mwele mwele mwele
Katani watida patron jogo tenye walima patron nyine nanne koni kuina sino patron jogo tenye na ikura soro tron abe korole nginema patron jogo tenye nangala janga patron wele nangala janga patron wele tado mime patron nambe na wele alo alo patron
oui alo
Fuli abe sena alibi ni wati nina ambe John Fenefu anga fuli be adama umwe baye ambe Musa Jamu anga fuli ba alifena anka mbaga baye anafuru muso usiki yoro belendo badla buma kula si sansa ambe John la meni wati nina ambe temeni wasa kulibali alika fuli sen abu famu mako ne jarabi let's go guys
uwe kwenkom
waliya minnu be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruku yuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
Farafinafoli a bɛ senna hali bi an balimaw ni waati nin na aw tulo bɛ Modibo Dembele kumakan na bi an ma wele bila mɔgɔ si ma an ye foli duman de fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se k'o di aw ma o de la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la sisan an bɛ Minamba Kante ale ka foli sen ani Sylvain k'u fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ a bɛ fɔ min ma ko Lube let's go guys. Production ambale fene fo ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali la mɔgɔ fɛn fɛn ka baara ye seko ni dɔnko yaasa ka se ka dɛmɛ don a ma an ka foli bɛ aw bɛɛ ye n'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ kuma la aw de ye o de la sisan an bɛ kɛnɛ di Ramsès dans Marifa wari l'argent money let's go
kono kebe herma kono kiba jembe mako pamolenga bieda kono ekoite sekete ko peka tiasro mo grefe kini ni ro soro kidale de ma fenke ekoibe na flofe kebe musul ma fe kebe mo blu fe bilau ane de gaba na fe woreu kete gele ya fe abada ke ba so no ya kono kamale uya bi ka ina meka wati kono ni mabara na flote soro abada siga kula waskata la ando ko ma bala banye problem ba kete soro kiskile to ko ni eta balita kedu ma do ko ta balita lilla vai komisaria so emu mesrada la kayela yela ketoko ko jama jigi kebe na flosro kitiniya atelman telemani ikada la jemini jafa kana siga son intermo so siga bifa emu me proba fem ne beka jama na deu jolini kebi mam so ka gan pro la kana na flobeki no yala nani to wale masa ala kito era soro kala ma kala manini ko tuguni ni ko nyuma kete fem bo fena e ko na flotili man telema ko fe kala fias gida la ka soro ma frase abada e la banye tabalita Kedumba doko tabalita la banye komisaria
drawodi metta ni selay ka boy podrom namba bako nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko bewa afrika tambe fm bomago kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm ene katabla jumala ka dan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na bewa bamara aga na so ni ga forward ni duma den dali ah ambamala
Alibi, Farafina Foli, Abesena Alibi, Anklobe, Nwatinina, Anga Section, Hit Parade La, Ambe Mohamed Keita, Amba Foli, Ba Le Feneye, Ambe Ousmane Dembele, Amba Le Fene Fou, Anga Foli, Be John Feneye, Moussa Ni Aka, Baranyon Be, Sinu Biro, Anita Fara, Biro To Obe, Ta Anga Foli, Ba Oye Kosele. Tisa, Anga Foli, Special Obe, L'Enfant de Sinu, Oye John Yen, Amindi, Odela, Amba Danse, Kine Kononi, Aka, Di Foli, Sen, Yabu Fomu Mako, A, Ko Rezo Sosi, Realite De. Let's go, Amen. G song from MALI Mali especially Senu let's go
selfie la wall appartement una
réalité malienne la vie c'est compliqué la défense qui connecte gagne siri la Facebook sanfɛ WhatsApp fila la ko furu caman sa dɛ muso ɲumanin caman bɛ Instagram ta mɛ n'i ye live la i bɛ sɔn ka sa dɛ karamɔgɔ ka sinapu ni fido direct ye Rachel bɛ taa fo 1 million de vue maliyɛn caman taara aventure la olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye video mania. Connection me sort of caracuri na yo buruja ni yo lebu. Mama gora peru wa wariti ni no me yala do era te kele ya de do. Ali ati su da mobile ko no yala do era te lo gure do. Mama gogoro kino ga yo koro ma tiga do era te che go de do. Ali crazy down with it go. Amega sira kana ga te te ta yo boy. Amori ko ya sa don do. Oya no mali ba ko te kele bando.
Sena alibi ambalma wa kulubao denke na ambalma kela mudibu dambile aini ndi soroka di auma ni watini na anga seksyon itparala ga nitabani alibi jamuka abesena amena jona meni watini na amepuli ametabuti na faso ama tegedi ums alini duko fis ukafoli senkura abifamu mako Gonzala Musa ayulia kalama nikona. Let's go
sakulu kafe kakao depi biankuma Emmanuel Odalis
Gonzalo Patar Nyodo Mabisi 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 Gonzalo Patar Nyodo Mabisi
yes, it's love. Yes, it's
Foli abe sena alibi ambalma o foli duma wati duma kene duma che duma fe ori la anga foli be anga lobo be wati ni na mo fe fe solim be anga nige di sumara abe foli duma ni la sela o maya sa amse ka baro ani ku janyo ngulo tuwamna nko fe ame boli ameta ku jamana la abe inos bi ali ko foli sin kura alfom mako o landi let's go guys c'est la bonne musique.
Fuele de baile, fuele de baile,
Jizo,
fuele de baile, fuele de baile, poto suana cala, poto no batala.
Farafina foli lamɛnnikɛlaw, an bɛ farafina foli kɛnɛ kan bi aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na. Foli duman o kɔni an bɛna o di aw ma. Madame Diallo Aïda kɔni an ka foli b'ale ye ni ale ye Bureau Malien des Droits d'Auteur. An ka foli bɛ Aïcha Ba fana ye ale fana ye seko ni dɔnko mɔgɔ ye. Burama Kulibali ni ale fana kɛlen k'i cɛsiri ko fɔ seko ni dɔnko. Fajɛn kɔrɔlen fɛn minnu bɛ yen fanga bɛ se ka dugu la cogoya min na an ka foli bɛ ale fana ye. O kɔfɛ nin wagati in na an bɛ tɛmɛ ni folisen ye. Sisan an bɛ jɔn lamɛn. I'm a coffee featuring a Buju pressure. Let's go. Asa c'est la séquence reggae. Let's go, guys. Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, farafinafoli i bɛ se ka farafina ani duniya tagama ka sɔrɔ i ma visa ko ɲɛɲini a la. Surtout n'i y'i sɔgɔ Voix d'Amérique farafinafoli kɛnɛ kan. Nin wagati in na an ka foli bɛ taga jɔn ye, o ye l'enfant Peul Ampoulel. An b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale y'an dɛmɛ ni jɛmukan ye a daminɛ wagati min na, y'an dɛmɛ a dilanni na kosɛbɛ. An b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ l'enfant Peul, i mana sɔrɔ wagati min na yɔrɔ fɛn fɛn la. Sisan an bɛ séquence Nadia aw yɛrɛ y'a faamuya. Walasa o y'an bɛ kɛnɛ di Tiwa. Ale ka foli se a bɛ fɔ mun ma ko Koroba. Let's go guys. La bonne musique. An ka tɛmɛ n'a ye.
And now for entertainment news. African bad girl Tiwa Savage is on the front page again.
to bother you at all. Walkie walkie bamboo, they chop. Let me tell you, say you be talk and do, oh girl. Tell me what you feel do. I don't mean to bother you at all. Walkie walkie bamboo, they chop. Let me tell you, say you be talk and do, oh girl. Tell me what you feel do.
Sidati Kante ka bo Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ, balimaw lamɛnbaaw. O de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna laadala kɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kanɲa kelen ka taa se kanɲa fila ma. N'i y'o jɛ sigibi ka kan sibiri kari sɛnɛ araba o waati kelen in fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala kɛmɛ ani fila kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ nkalon tɛ, o ye nin arajo ye. Ne bɛ nin lamɛn wa a ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili. Ne ka arajo lamɛnta kɔni ye Amerikanw ka nɛgɛjuru sira ye.
Hali bi an bɛ tɛmɛ ni Nigeria fɔli duman ye. Sisan an bɛ Ola Kira ale ni Davido u farala ɲɔgɔn kan ka fɔli mun dilan ni a bɛ fɔ a ma Maserati. Let's go guys.
And I just wanna see you.
Sa an sera wati mma oye an angle kan ko ile mako ke bamana kan yi wala bishek ay musoro keneka an je ko lamina wafe
Hello everyone
au benikle
the word of the day
bi walanda e
nothing n o t h I n g
fosi Foi, fu.
I have nothing to say to you.
Fosi tene boloka foiye.
He had nothing in his hands.
Fosi te abolo kononala.
She had nothing in her wallet.
Wari fosi tunte aka wari mara lan kononala.
There was nothing in the closet.
Fosi tunte fem mara lan kononala.
I'm out of ideas. Nothing is coming to mind.
Hakilan fosi tene la. Fosi tene nala ne hakila.
Nothing surprises me anymore.
Fosite balne la tuguni. Peace out. Love you guys.